Msikilizaji, hivi ndivyo tunaingia katika awamu ya kwanza tu.
How many niggas done die a lot?
Mpango mzima ukiwa ni mpango wa Tifa Mazuka hip hop.
She done gave you fuck around with you, die a lot.
Hivyo ndivyo tunaingia msikilizaji kwenye hii awamu pia. Vile vile usisahau kwamba tutakuwa tunazungumzia maswala kadha wa kadha, ikiwemo swala nzima la mental health. Nitakuwa pia na wataalamu hapa na pale, ambao pia tutakuwa tunajumuika hapa tu msikilizaji kuzungumza swala nzima la mental health. Na najua kila mmoja anajua what is mental health. Najua kila mmoja msikilizaji anajua what is mental health. Lakini leo tutakuwa tunazungumzia mental health japo kwa wafanyi biashara, na nitakuwa specifically sana katika maeneo tofauti. Miaka mbili ambazo zimekwisha, mwaka mmoja ambao umekwisha, tumekuwa tukisikia kwamba eneo fulani linabomolewa, eneo fulani linabomolewa, even during the demolition ya Mkuru kwa Njenga. Najua wafanyi biashara hawakukua wamejipanga, you know. Hata kama si Mkuru kwa Njenga, kuna baadhi ya maeneo ambayo demolition ilifanyika, lakini hawakukua kabisa wamejipanga msikilizaji. Sasa unapata kwamba mimi nimekuwa pale nikijiuliza, hawa wafanyi biashara, what have they been going through? Wamekuwa wakipitia nini? Manake wote tulikuwa tunaona mpaka kwenye vyombo vya habari, majumba ndo haya yanaangushwa. Kama mtu alikuwa pale ametandika kazi yake, inaangushwa. Yani kazi inachafuliwa. Huyo ni mfanyi biashara. Maeneo tofauti tu. Wacha nitumie mfano wa Mkuru kwa Njenga, manake hapo ndo naweza nikasema sana, maana nilikuwa pale huo wakati ambao ubomozi ulikuwa unafanyika. Na wafanyabiashara wengi hawakukuwa wamejipanga. Wafanyabiashara wengi hawakukuwa wanajua kwamba siku fulani eti kutakuwa na ubomozi utafanyika, japo kwamba kulikuwepo na rumors, you know, and hawezi ukachukulia rumors kukuwa makini. Hawakukuwa kwamba ni serious, you know. Sasa kuna baadhi ya wafanyabiashara ambao hawakukuwa wamejipanga. Sasa pale kwenye kukosa kujipanga, wakajipata sasa taabani, manake wakati roli limefika linataka kuanza kubomoa kila kitu, hautaweza kubeba vitu vyako vyote. Na kuna tu baadhi ya wafanyi biashara ambao nimepatana nao wakasema kwamba by the way it was very traumatic. Wengine mpaka wanakumbuka, mpaka wale ambao niliweza kuzungumza nao wanasema kwamba jamani, nikikumbuka hiyo siku nahisi kulia. Nikikumbuka vile mambo yalivyokuwa, nahisi kulia. Msikilizaji, sema na mimi kupitia nambari yangu ya studio 0759679109, 0759679109. Hebu niambie, umewahi kupatana na msongo wa mawazo? Kabla nilete hao wafanyabiashara, kabla nicheze sauti zao hapa, na kabla tukue na mtaalamu wa masuala ya mental health, hebu niambie kwamba umewahi kupatana na swala hili la mental health, and how did you came into terms na hili swala? Ulifanza nini? Ulifanza aje wakati stress, you know, trauma, you know, kule kunyanyapa, kule kushtuka, ulifanya nini mpaka ukasema sawa, sasa hapa itabidi nitulie? Hiyo ndo swali ambalo mimi nataka tuweze kuengage hapa katika ndani ya 99.9 Geto FM. Na kama wewe ni mfanyi biashara, na biashara zako ziliwahi kukatizwa, ama ziliwahi kuharibiwa wakati wa ubomozi, ama hata wakati wa maandamano, wewe ndio mtu ambaye nataka tuseme nawe. Uniambie, je, kwa sasa hivi, manake, you know, nataka tu nielewe. Alafu baadaye tutakuwa na mtaalamu msikilizaji ndani ya 99.9 Geto FM.
You was my rock, heavy metal. Now you ain't shit to me. I thought it was love until I woke up and had an epiphany. Come on. Keep the fame and keep the love. Just give me the Lord. Never treat you king tut. I treat you like royalty. Man. I just wish your love would find the light. Even when the smoke clear, I'm here to stay. Don't you ever let a nigga take my place.
I gave you my
You was my dog.
Maskiza,
Ghetto FM.
The world on your car, on your car. Thought you had my back. You let me fall. You hear my pain,
my pain.
Then you call.
I am not one of these niggas banging on wax. Pussy niggas love sneak this until I pull up on them, slap them out with the fire. What's your mama house? What's your grandma house? Keep show.
Anaitwa Savage Metro Bomini, msikilizaji, dakika 45 tu zinakatika. Chini ya lisali moja, yani awamu ya kwanza ya mpango mzima wa hip hop.
Playing football, and I was like, fuck the field.
Na kama basi ndo nafungulia radio yako, karibu sana. Heri nusu ya shari kuliko shari kamili. Lakini tulianza mapema kidogo, lakini sawa, karibu sana. Tunazungumzia swala nzima la mental health. I know this has been something that has been going on in this our country, you know. Hili swala la mental health limekuwa swala ambalo kila mtu yupo mbioni kujaribu kutafuta, kuangalia jinsi anaweza akatatua. Lakini msikilizaji, hii leo tunazungumzia afya kiakili, especially kwa wafanyi biashara, na especially kwa wafanyi biashara ambao walibomolewa hapa Mkuru kwa Njenga wakati wa ubomozi. Unajua, wao unaweza kuwa kwamba haukuwa affected, you know. Unaweza kuwa kwamba wewe haujakuwa affected ama haukukuwa affected. Lakini kuna wafanyi biashara tu ambao mimi mwenyewe nimepatana nao. Kiukweli they were very affected. Unajua? Tuseme kuna mama ambaye amejitokeza tu, amejitolea mwenyewe kutafuta capital. Akapata capital zake kidogo hivi, akaamua sasa mimi nitakwenda pale Mdhurwa nitafute mboga zangu. Nije Mkuru kwa Njenga nianze kukatakata nikiwauzia wakazi wenzangu, kina mama wenzangu na hata kina baba. So unapata mama kama huyu, biashara zake zinakatizwa hivyo tu. Hakuwa amejipanga, hakukuwa na any resources mali kwingine, hakukuwa na anything to do. Hiyo ndio kazi yake. Unajua vile wewe umeandikwa kazi ya kuingia ofisini kila asubuhi, naye huyo mama mfanyi biashara, hiyo ndio ofisi yake. Kule kukata mboga ndio ofisi yake, kule kuuza nguo ndio ofisi yake. Labda msikilizaji nikuchezee tu baadhi tu ya wafanyi biashara ambao nimepatana nao, kama huyu mama hapa ambaye alikuwa mfanyi biashara aliyekuwa anauza nguo hapa Mkuru kwa Njenga kabla ya ubomozi. Kulingana naye, maisha yalikuwa mazuri. Alikuwa anasomesha watoto wake vizuri. Alikuwa analipa rent yake vizuri bila kuchelewa. Alikuwa anafanya shughuli zake za kila siku vizuri tu. Lakini baada ya kubomolewa, stock yake ikapotelea. Vitu vyake alivyokuwa anauza vyote vikabebwa. Sasa hivi amesalia hana chochote. Amesalia kulia tu, kuhangaika tu, kutafuta ni wapi nitafulia sijui nani ndio angalau nimsomeshe, niwasomeshe wanangu. Labda msikilizaje, tumsikize tu.
Zuhura Masinde, na mimi nilikuwa mfanyi biashara hapa Mkuru kwa Njenga. Nilikuwa napenda biashara yangu sana. Nilikuwa nafanya biashara ya kibanda ile ya hoteli. So nilikuwa nauza chakula zote tu, ugali, mboga, kitu yote mtu akiitisha mimi nilikuwa naweza kupatia customer wangu. Kwa hivyo siku moja nilishtukia tu tractor zinafika, hata sikujua cha kufanya, udoda kimbia hivi nibebe vitu zangu kwa sababu zilikuwa mingi, sufuria nini, kuna zile sufuria bado zilikuwa zinapika kwa jiko, vitu zilimwagika. Customers zangu, hata kuna mmoja mwanaume aliumia kwa sababu aliteleza akaanguka, na yani ilikuwa mbaya kabisa. Na hiyo biashara yangu mimi bado mpaka leo naikumbuka kwa sababu ilikuwa inanibeba sana mimi pamoja na familia yangu. Nilikuwa naweza kusomesha watoto wangu na nikule vizuri na niishi maisha yangu ya kawaida kama binadamu. Lakini kwa sasa na shida sana. Pesa ambayo nilikuwa nayo nilitumia, vitu ziliharibika, nikabaki tu saizi nazurura tu kutafuta kazi ya kuosha nguo. Na unajua saizi pesa hakuna, wadosi pia hawataki kutupatia kazi. Ni kuhangaika, tunahangaika tu. Yani hiyo kitu ilinipatia stress, na mpaka saa hii nikifikiria tu mali nilikuwa nimefikia na saizi mali niko, mi huwa nasikia nikiumwa sana na roho yangu.
Unasikiza Ghetto FM.
Huyo ni mama wa kwanza, msikilizaji. Unasikia vile anaeleza mambo yake. Alikuwa anafanya kazi kwa kibanda, japo alikuwa ni mkahawa tu uite, you know. alikuwa anafanya kazi yake ya kupikia watu chakula, ya kupikia wafanyi biashara wenzake pia chakula. Alafu siku moja troli ikakuja tu, enenio, roli ikakuja tu, ikabeba kila kitu. Bila kusema sasa, tunapeana notice ya mwezi mmoja, you know, mpaka mtu akaumia pale. Kulingana na huyu mama, anasema kwamba mtu mmoja aliweza kuumia pale. You can imagine, msikilizaji. Trauma, this is the trauma sasa tunaongelea. Hii ndio sasa stress ambayo tunaongelea. Mtu kama huyu, na mtaalamu pia atakuwa anazungumza hapo baadaye baadaye, atuambie mama kama huyu ambaye amepitia such a scenario, ambaye amepitia such a trauma, anafaa kufanya nini ndiposa hizi stress zishuke. You know, alikuwa mtu ambaye mahitaji yake alikuwa anaweza kuyakimu vizuri. Alikuwa mtu ambaye hangeteseka hata kulipa bills zake za kila siku. Wacha kwanza, wachana sasa na bills. Ule wakati tu ambao ndio gari zinaingia, zinaanza kubeba vitu. Anasema sufuria zote zilikuwa jikoni, zinapika. Hata kama ni wewe, ungebeba vipi mchuzi? Uende uweke mali kwingine, na je ungeweka wapi? Sasa unasikia anasema ilikuwa vigumu jinsi ya kubeba ule mchuzi. Ilikuwa vigumu sana jinsi angeweza kubeba zile sufuria. Nambari yangu ya studio, msikilizaji, ni 0759679109, 0759679109. Labda tupate kibao kimoja, alafu tukirejea, msikilizaji, tutakuwa tunazungumza. Tutakuwa pia tunaleta sauti nyingine. Nimepatana na wafanyabiashara wengi tu. Alafu baadaye tutakuwa na mtaalamu. Hatujuze angalau, how can we reduce this stress? Mtu anaweza fanya nini? Mfanyabiashara kama huyu anahitaji kufanya nini, msikilizaji? Sawa sawa?
Only God can judge me, that right? Only God, man. Nobody else.
Nobody else.
All you other motherfuckers, get out of my business.
Ready?
Perhaps I was drawn to the facts. Stabbed in the back, I couldn't trust my own homies. The bunch of dirty facts. Will I succeed? Avenue from the weed. And hocus pocus try to focus, but I can't see. And in my mind, I'm a blind man doing time. Look to my future, cause my past is all behind me. Is it a crime to fight for what is mine? Everybody's done. Tell me what's the use in trying. I've been trapped since birth. Cautious, cause I'm cursed. And fantasies of my family in the hurts. And they say it's the white man I should fear. But it's my own kind doing all the killing here. I can't lie, ain't no love for the other side. Jealousy inside, make them wish to die. Oh my lord, tell me what I'm living for. Everybody's dropping, got me knocking on heaven's door. And all my memories of seeing brothers bleed. And everybody grieves, but still nobody sees. Recollect your thoughts, don't get caught up in the mix. Cause the media's full of dirty tricks. Only God can judge me.
Yeah, baby.
Only God can judge me.
Only God can judge me.
I can make it, got a body full of bullet holes, raying here, naked still. I can't breathe, something's evil in my IV. Cause every time I breathe, I think they're killing me. I'm having nightmares, homicidal fantasies. I wake up strangling, dangling my bed seat. I call a nurse cause it hurts to reminisce. How did it come to this? I wish they didn't miss. Somebody help me, tell me where to go from here. Cause even thugs cry, but do the Lord care? Trying to remember, but it hurts. Some walking through the cemetery, talking to the die like a man, then live like a coward. There's a ghetto up in heaven and it's ours. Black power is what we scream as we dream in a paranoid state. And our fate is a lifetime I hate. Dear mama, can you save me? And fuck peace, cause the streets got our babies. We gotta eat, no more hesitation. Each and every black male strapped. And they wonder why we suicidal running round strapped. Mr. Police, please try to see it. It's a million motherfuckers dressing just like me. Only God can judge.
That was
does not kill me can only make me stronger. For real. I don't see why everybody feels as though they gotta tell me how to live my life. No. Let me live, baby. Let me live.
Pac, I feel ya. Keep serving it on the real. But that's to say a player hating Marcus out to kill ya. Would you be wrong for bucking a nigga to the pavement? He gon' get me first if I don't get him to start praying. Ain't no such thing as self-defense in the court of law. So judges, when we get to where we're going across, that's real. Got him, lift him, clapped the fuck up on him. Sold a half a million prints. Now everybody want him after talking behind my back like a bitch would. Telling them niggas you can fade a punk, I wish you would. Them same motherfuckers in your face that'll rush up in your place to get your sex. Knowing you on that paper chase, grass, glass, big screen and leather couch. My new shit is so funny, I already sold the Kia ounce. Bitch, remember Tupac and Forte? Them same two brothers got the rulers representing the bank. Pop when you was locked down, that's when I'll be around. Start climbing up the trunk, so sick, but they tried to clown. That's why they ride the bandwagon, still be dragging, selling lies. Don't think I don't see you haters, I know y'all in disguise.
Guess you figure you know me cause I'm a thug that love to hit the late night club, drink and buzz. Been living lavish like a player all day. Now I'm about to floss some ball players, shit with Forte. Only God can judge me. Only God can judge me. Only God can judge me.
That's real.
Only God can judge me. Only God can judge me.
Only God can judge me.
Only God can judge me.
Only God can judge me. Only God, man.
Msikilizaji, kipindi cha hip hop kipo hewani dakika 55 tu zinakatika baada ya saa 10 saa za Afrika ya Mashariki. Mambo vipi? Namna gani? Ukoje? Najua ndio hivyo basi. Kazi imesha imeisha, sasa watu wanaelekea nyumbani, you know. Kuna wale wanaamua twende kwa gym, you know. Kuna wale wanaamua oh twende starehe zetu, twende dinner, you know. Twende bade bade pia msikilizaji, nitakuwa nakuletea traffic update. Nitakuwa nakuletea traffic update ili pia tuweze kujua katika barabara zetu kuna ni kwa nasema nini. Lakini kumbuka swala nzima ambalo tunazungumzia hapa studioni kuhusiana na swala la mental health. Na swala la mental health, by the way, ni swala ambalo limekumba kila mtu. Kila mtu, nikianza kusema hapa sasa watu wapige simu mwenye amewahi kupatwa na mental shida za afya kiakili, watu watakuwa wengi wengi wengi. Nikianza kusema hapa watu wapige simu, mtu aseme kama amewahi kukua na msongo wa mawazo. Kila mtu, hata utashtukia nani mwenyewe Ruto president anapiga simu anasema hata yeye ako na msongo wa mawazo. Unajiuliza, huyu mtu ana msongo wa mawazo gani? Huyu mtu saa hii najua wazazi wako na msongo wa mawazo. Juu kulingana na vile nasikia ati next year hakuna serikali kukulipia school fees, you know? Hizo ndo vitu ambavyo Christmas hatutakula vizuri. Kwa sababu kama mzazi alikuwa amejipanga yeye atajaribu kufanya nini, angalau serikali ikimtolea hiyo kidogo na yeye pia atakuwa amejipanga na hii kidogo. Kwa hivyo msongo wa mawazo ni jambo ambalo limekumba kila mtu. Hata vijana wapo wanapitia msongo wa mawazo. Lakini leo msikilizaji usitie shaka, manake tutakuwa na mtaalamu hapa studioni ambaye tutakuwa tunazungumzia na muona tayari ameshajaja, tutakuwa tunazungumzia swala nzima la how can we how can we, ukiwa umekumbwa sana na stress unaweza fanya nini kupunguza? Na especially manake leo nazungumzia specifically wafanyi biashara. Iwapo biashara zako zilibomolewa, iwapo kazi yako iliharibiwa, najua sasa hivi watu wengi wapo na stress. Unaweza fanya nini kupunguza hiyo stress, you know? Wengi wataniambia, aki serikali kama inaweza tusaidia iniwekee kazi nyingine. Aki kama tu kunaweza kuwa na mtu yeyote ajitokeze tu aniwekee kazi nyingine. Tutakuwa na mtaalamu hapa msikilizaji ambaye kando na hiyo atakuwa mentally, atakuwa anatuprepare mentally, atuambie kama sisi wafanyi biashara ambao walibomolewa, tunaweza tukafanya nini? Labda anaweza akatupatia alternative, you know. Maybe anaweza akatupatia business idea, you know. Maybe anaweza tupatia zile physical things tunaweza tukafanya, ili kama wewe ni mfanyi biashara ambaye biashara zako zilibomolewa, uweze kureduce stress and trauma. Nataka nicheze pia hapa mama mmoja pia ambaye ni mfanyi biashara, ambaye pia biashara zake ziliharibiwa. Nilikwambia nilipatana na watu wengi. Naye atuambie anahisi vipi. Ndio maana tunapofika wakati wa mtaalamu akianza kuzungumzia swala hili, atakuwa anachambua 1 2 3. Anachambua 1 2 3.
Sio mzuri vile, kwa maana mimi ni mwanabiashara hapa Mkuru kwa Njenga. Nilikuwa na biashara ya kuuza manguo. Nilikuwa nauza manguo ili nisaidie kwa ajili ya kusomesha watoto. Niko na watoto wako secondary, watoto wawili, primary watoto watatu. Kwa hivyo wakati nilikuwa ninafanya hizo biashara zilikuwa zinanisaidia kulipa hata pia nyumba, chakula, kwa maana mimi ni mama mwenye niko single. So wakati kulikuja kubomolewa, nikabomolewa, biashara zikaharibika, nikawa sasa niko na stress, kwa maana huwa biashara hizo zilikuwa zinanisaidia kulipia watoto school fees. Sasa ikawa hata watoto wanarejea nyumbani, mimi mwenyewe chakula kuwalisha ikawa ni ngumu, nyumba kulipa ikawa ni ngumu, mahali penye ningeenda kuchukua nyumba nyingine nilipe ikawa ni ngumu. Sasa biashara ikawa tu imeharibika hivyo, nikawa na stress mingi, nikashindwa nitafanya aje, nikashindwa hata mtu mwenye anaweza eleza, ikabidi tu ninyamazie, nikawachukulia tu kwa ni hakuna otherwise. Kwa kutoka hiyo wakati nimekuwa tu sasa nikitafuta vibarua hapa na pale ili nisomesha watoto, lakini imekuwa ngumu. Leo napata, kesho ninakosa, inakuwa tu ni ya kukula. Hata kuna mwingine saa hizi alimaliza form 4 lakini hana chochote cha kufanya, kwa maana sina pesa ya kumpeleka hata college ama university. Kwa hivyo kama kunaweza kuwa na usaidizi niweze kusaidiwa ili nirudishe biashara zangu, kwa maana hizo biashara zilikuwa zinanisaidia pakubwa kuliko kuenda kutafuta kibarua ya kuajiriwa. Na ile biashara ukijiajiri ni pesa yako, haina vile unaweza laumu mtu atelewa ajalipa. So nikipata mwenye anaweza nisaidia niinue hiyo biashara tena, itakuwa vizuri, kwa maana ilikuwa stock ya 1000, nilianza na stock ya 1020. Nilikuwa naenda nachukua mudhuru Kikomba, nachukua manguo za watoto ni mbeni nauza. So nimebaki tu nikiwa ninahangaika.
Unasikiza Ghetto FM.
Huyo anaitwa Mama Eunice. Unajua, unaweza sikia tu hadithi yake vile anaelezea. Ni mtu ambaye maisha yake hayakukua mabaya vile. Ni mtu ambaye hakukua anateseka. Ni mtu ambaye, msikilizaji, ungemwambia sasa nataka ulipe bill fulani, angeweza kulipa. Lakini kwa sasa kutokana na swala hilo hawezi akaafford kulipa, na najua anapitia stress. Sasa wakati mtaalamu utakuwa unazungumzia masuala haya, tafadhali weka vipengee vizuri. Utuambie mfanyi biashara kama huyu anaweza kufanya nini ndiposa angalau tu aweze kuepukana na msongo wa mawazo. Niruhusu tu msikilizaji nipokee simu. Ghetto FM, hello.
Hello, unazungumza na Mweni?
Ehe.
Yeah, mimi nani, kuna shida, niko na stress sana.
Mhm.
Biashara yangu iliweza kuharibika, nilijua kila kitu. Sasa hata nashindwa na njia wapi nimalize wapi. Mawezo yananimaliza. Mzee naye hata hataki kuelewa jamani.
Mhm.
Yeah, nilikuwa nataka kujua nini naweza fanya haki niweze kupunguza hii mawazo. Stress zinanimaliza. Watoto wananiangalia, bwana hataki kunisaidia, anasema ati sasa mimi ninajuana na wale ambao walichukua ile vitu yangu. Ah?
Mm.
Baba, naomba tu mtaalamu aweze kunisaidia, niambie.
Mhm.
Nitaweza kufanya aje niweze kupambana na hii mawazo, kwa sababu mimi kama sasa hivi nilanaongea niko kwa hali mbaya, hata sina kazi, biashara iliisha, sasa hata nashindwa naenda wapi.
Sawa sawa, asante kwa swali lako. Utakuwa unazungumzishwa labda uweze kujua ni vipi utapunguza stress.
Haya,
endelea kutegea.
Asante.
Asante sana. Msikilizaji, nikwambie kwamba watu wanapitia stress, na jinsi ya kupunguza hizi stress ndio shida. Sasa mtaalamu atakuwa anatuambia hapo badai badai tukapokuwa tunarejea kwamba ni nini mtu anafaa kufanya. Psychosocial support yenye angalau anaweza kapatia wafanyabiashara ambao kazi zao ziliharibiwa, biashara zao ziliharibiwa ni gani? Nambari yangu ya studio msikilizaji ni 0759 679 1009. Baadaye tutakuwa tunarejea, usibanduke.
Yes sir, so happy to be here. Big Tony coming to us, sitting near you, that's right. Hey bro, what's going on with you? Mama called me, say you're not answering the phone.
Man, fuck mama, we need to talk.
What?
Yes, we need to talk about Pretty Tony, bro.
About what?
Pretty Tony is out of control, man. The man got blonde hair now.
What you mean, like Lil Street?
No,
Unaskiza, Ghetto FM.
It's a brand new song!
Unaskiza, Ghetto FM.
Oh, the one from my brother, the rest of us.
Salama Krishna Sivi, fish and a pull of fish, live in the sea. You gotta look for the key, nothing is free. Ijarija kaka, kima page, Mr. T. Potea sins, I'm tired and dani dani. Kumba somebody, ya wema, nipate the money. Auntie, auntie, samahani.
Amini,
peni, kwa nauliza njie, nenda kanisani. Ndo nakutana na Shabani na mjuo. Na msalimia, Shebi, ame uchubu. Shebi, anasua sua, au I'm not sure. Kumbe huku wanakwenda kama Pastor Joshua. Kangalia bodi ya gari ngangari. Kumbe jitu kubomu ni jumba, kirakshari. Unambiwa kuna kupari, bagongonge mjumari. Na kuna habari kama watu wanaponda mari. Mind your business, missing a number now, way. Mind your business, as long as you don't get in my way. Mind your business, missing a number now, way.
Unasikiza.
Mind your business, as long as you don't get in my way. Eyes on prize, eyes on prize. Ladies and gentlemen, sasa tuko wazi. Eyes on prize, eyes on prize. Tajiri kapagawa bei tumemwagarasa. Ujiongelesha upuzi, mashauzi, makuzi, makuzi. Lele nyingi, fujo miluzi. Wana that is not good news. Kesho zipo dalili kina kunye kimbunga. Fungi watoto ndani kwa nyumba. Wana sayansi maji ya mesidi unga. Kula kula tu ujinga, utakunya pumba. You wanna avoid problems, very simple. Mind your business. Hey, and what you want, trouble? You people. Mind your business, 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 business. Mind your business, missing a number now, way. Mind your business, as long as you don't get in my way. Mind your business, missing a number now, way. Mind your business, as long as you don't get in my way.
Anaitwa Baraza, mind your business, msikilizaji. Kinatamba ndani ya 99.9 Ghetto FM.
Mind your business.
Vibao pia vinaweza vikakusaidia ukapunguza stress eh. Baadhi tu ya vibao pia msikilizaji, sometimes uke feel uko na pressure, uko na stress, weka muziki ambao unapenda afu jiachilie.
As long as you don't get in my way.
Uweka muziki afu unajiachilie. Kwani iko nini?
Classic music.
Unasikiza Ghetto FM.
Bad bitch, bad bitch, bad bitch, with that body flip. You know I don't know.
Come yeah.
Unasikiza Ghetto FM.
Mali ni nyingi nyumbani, kipi kimekukimbiza? Ona papio mamio, wote wanakulilia. Mtoto peke yako nyumbani, kipi kimekukimbiza? Ona papio mamio, wote wanakulilia. Ndani ya Dar es Salaam ulikuja bure, tena kimwana, kimwana, kujui kuchuna. Na zile lawama za wale walokuzoeza, ulikuja jana na leo tofauti sana. Tena bure yule wa jana, wale utofauti sana. Dakika mbili mbele nyuma, kichwa kichwa kama jana, dakika mbili mbele nyuma, kichwa kinauma. Ona unawatesa sana. Dar es Salaam, mambo matamu, ya kukwisha. We bado mtoto, kwa mama, ujaya juwa mengi.
Anaitwa Alikiba, msikilizaji, kibao kikiwa mwana. Dakika 10, tuzina katika baada ya saa 11, South Africa ya Mashariki. Mambo vipi? Tunazungumzia swala la mental health. I know you have, you had a bad day. Kuna mtu ambaye amekuwa na bad day. Kuna mtu ambaye amekuwa na bad night, by the way. Lakini saa hii najua unaposikia masuala kama haya ambayo tunazungumzia ndani ya 99.9 Ghetto FM, unajua kwamba kumbe naweza nikapunguza stress. Nilikuwa nafikiri kumbe zinaweza maliza, mwenzio nishapunguza stress Especially kwa wafanyi biashara. Tunazungumzisha wafanyi biashara wale ambao waliweza kubomolewa na kazi zao zikaribiwa. Ndo watu ambao hii leo msikilizaji tunawazungumzia. Watu wanapitia stress. Nataka nikupatie pia sauti nyingine hapa. Nataka nikuchezee sauti nyingine hapa. Ya mfanyi biashara ambaye vitu vyake pia vilipotea wakati wa ubomozi. Sasa hivi anashindwa afanze nini? Madeni yapo nje. Anashindwa atafanya nini? Na mtaalamu pia atakuwa anatuambia kwamba hili swala mfanyi biashara kama huyu anaweza akafanya nini?
Kazi hapa mkuru kwa njenga. Hiyo siku mimi nimekaa mkuru kwa njenga for long. In fact nimeelelewa huku, tulikuwa tunaishi huko Sinai, tukapanda huko mkuru kwa njenga. Na nikapata familia na niko na watoto wawili. Biashara ambayo nilikuwa nafanya hiyo siku, nilikuwa nafanya biashara ya kutengeneza laptops na phone repair, ilikuwa urban. Sio zile phone repair za kitambo, ilikuwa urban. Kiingia pale unapata MacBooks, na nilikuwa natengeneza MacBooks, nilikuwa natengeneza iPhones, Samsungs, hizo simu za juju hizo. Ubomozi ukakuja, PD day, tukasikia kutakuwa na ubomozi pale, watu tulikuwa nasikia tu fununu, so hakukuwa na ile notice ya the official notice, watu wanaambiwa kutabomolewa nini. Sisi tukasema acha tungoje siku, maybe because rumors zinatembeanga nyingi, vitu zitafanyika na zitafanyika. So hiyo siku tukasikia tingatinga imeisha kuja. Alafu nyumba yangu ilikuwa mabati pale, so ile rapsha pale, bibi yangu atake anga alikuwa kazi angeweza kukuja tuwetoe vitu pale, ile kutoa vitu, vijana wakakuja pale, nikawaita nitoleshe vitu at least tupeleke mahali ambao ni safe. Vitu zikaenda, kumbe wale walikuwa wezi hata sio huko. Mimi nikawalipa pia pesa zangu kunibebesha, MacBook za wenyewe zikaenda, ile process ya kubeba pale ukapata zimeenda zote. So nikakuwa na stress nyingi because kuanzisha urban phone repair na laptops inahitaji pesa mingi sana. Nilianzisha na capital ya 250 ambayo ilikuwa loan, so loans ndio hiyo inanipiga, sina mali pa kwenda. Sisi anzisha capital lingine, familia ndio hiyo niko nayo. Haya, wenye walikuwa wameleta hizo computers na laptops na phones ni watengeneze pale, ukapata wanakuja wananidai, so nikapata sana stress nyingi sana. So
unasikiza Ghetto FM.
Masuala kama hayo unajipata sasa, umefika taabani, ufanye nini, uende wapi? Simu za wenyewe ndio hizo zilipotea, wenyewe wanataka, unajiuliza nitaanzia wapi sasa, mimi nitafanza nini? Masuala kama hayo, mtaalamu, najua unasikiza. Kwa hivyo utakapokuwa unazungumzia masuala ya psycho support, utatuambia tunafaa kufanya nini. Stress iko kwa kila mtu, lakini leo tuende tu specifically kwa wafanyi biashara wenye walipoteza mali zao wakati wa ubomozi. Tujue hawa watu wanafaa kufanya nini. Nambari ya studio, msikilizaji, endelea kuuliza swali lako kama uko nalo. Asante sana Jackson Alumasa. Anasema anatokea maeneo ya Isli. Nashukuru sana mada ya siku ya leo. Stress ni kitu ambacho kiukweli mtu asipodhibiti inaweza ikamaliza. Asante Jackson. Hapo ni katika ukurasa wetu wa Facebook msikilizaji 99.9 Get FM. Papa Wiko pia nakupata loud and clear. Anasema Dahilda, asante kwa topic ya siku ya leo. Stress ni kitu mbaya sana. Kimewahi niletea depression. Kwa hivyo mimi naambia wenzangu waachane na stress. Stress ni kitu mbaya. Thank you so much my brother. I'm humbled. Diana Magi anasema nakupata Dahilda. Mimi nataka kuambia kina mama wenzangu waachane na stress. Kwa sababu hata ukiwa na stress ukimnyonyesha mtoto maziwa hayatoki. Asante Diana, nashukuru. Magi pale kwenye ukurasa wa Facebook anasema Dahilda, stress mtu asipojua jinsi ya kuepukana nazo inaweza ikamletea madhara. Madhara yenyewe ni magonjwa. Thank you. Tuendelea kusema msikilizaji, endelea kutuma swali lako, endelea kunipigia simu ndani ya 99.9 Geto FM. Tuweze kujua, tuweze kusaidia wenzetu ambao wapo na stress. Niruhusu nipokee simu. Geto FM, hello. Hello. Nakupata, unasemaje ndugu yangu?
Onsare.
Onsare, karibu sana.
Dahala hapo studio. Asante sana kutuelimisha. Mimi tukachana na bibi yangu miaka miwili imepita. Sana. Kwa familia.
Sijui network yako ina shida gani ndugu yangu.
Nakupata.
Nakupata sasa hivi.
Na watoto kimuone. Sasa unajua miaka inaenda, sasa siwezi leta bibi mwenye. Sasa mimi niko tu, sasa siku hizi ni kukunywa pombe tu. Hello.
Hello, nakupata.
Mimi niko na mimi nashukuru sana kwa sababu mmeleta hicho huko mjadala.
Asante sana ndugu yangu, endelea kutegea, mtaalamu atakuwa na anakupatia wasia jinsi ya kuepukana na stress, ila usijipe mawazo mingi.
Asante sana, nimeshukuru.
Endelea kutegea.
Asante.
Aitwa Nsare pale. Japo alikuwa na katika, lakini nilimpata. Anasema kwamba yeye aliachana na mkewe miaka miwili iliyopita, akamwachia watoto. Sasa hiyo mambo imempa stress, imebakia sasa kunywa pombe tu, hajui atafanya nini. Mtaalamu atakuwa anazungumzia masuala kama hayo. Ndugu yangu usikate tamaa. Nikwambie kwamba kila mtu anakuwa na stress. Na ukikubali tu stress zikubebe, zinaweza kukuletea depression na ukajipata kwamba unaugua magonjwa. Unaweza ukajipata kwamba umeingia katika vileo. Lakini mwisho wa siku jua kwamba hata ukiingia kwenye vileo havitakusaidia stress. Havitakusaidia kupunguza stress. Zitakusaidia tu kudororesha maisha yako. Kwa hivyo msikilizaji, endelea kutegea na mtaalamu atakuwa anatupa mengi, anatujuza mengi. Ndani ya 99.9 Geto FM, dakika 18 tu msikilizaji zinakatika. Kipindi hewani hip hop. Lakini tutakuwa pia tunachanganya tena, si unajua. Halafu tuhakikishe kwamba kila kitu kinakwenda vizuri. Sasa nataka nimpishe mtaalamu, lakini kabla ya kumpisha mtaalamu, nataka nikupe kimoja chake kuchi kuchi. Nataka nikupe kimoja chake kuchi kuchi. Mm. kuchi kuchi, ndio hiki kinaingia hewani.
You say you got me, but I don't say you don't lie with the look in your eyes. Stop acting funny. Sure you know they pick my call, I don't call you 10 times. Yeah, I love you.
Get over it.
She's spoiling your mind like a Lucifer. Hey, Jennifer. Say I'm looking for that girl called Jennifer. Now she dey do dee da dee da do, Jennifer. Oh, I'm looking for that girl called Jennifer.
Unaskiza, get away from me.
Cause you know, but she dey put some sun for my career. Come rain, come sun, I go love you better. But Jennifer, they lie, she just want your money. She be kara shika, and she go give you fever. If you look into her eyes, you go notice she's a wizard. I see the fire run out of you, they go say wala. Get another girl, walk, get another girl, stop lying. You're like a picky with somebody. The way you do, I don't feel sad though. You're like a picking in somebody. Oh my God, stop lying. You know I love you, my darling. The way you do, I don't feel shy though. You're like a picking in somebody. Oh my God, yeah, I love you. Even when I don't say it tonight, no. Yeah, I miss you. Even when I don't say it at all, no. Who's gonna be cause of Jennifer? Now she did do the daddy that do. She is spoiling your mind like a Lucifer. Hey, Jennifer. Say I'm looking for that girl called Jennifer. Now she dey do dee da dee da do, Jennifer. Oh, I'm looking for that girl called Jennifer.
Anatoka hewani msikilizaji, anaitwa Jennifer, kibao chake Gucci Gucci kinatufikisha saa 11 zimekatika dakika 22. Ni ndani ya 99.9 Get FM msikilizaji. Kipindi wani kikiwa ni hip hop. Tena suu najua bwana. Swala nzima ambalo tunaongelea hapa ndani ya 99.9 Get FM msikilizaji kuhusiana na swala la mental health. Nataka sasa nimlete mtaalamu, mpishe mtaalamu atuzungumzishe kuhusiana na hili swala la mental health. Mpishe atuzungumzishe swala la mental health. Karibu sana.
Disorder from hata from the word post, yani kumaanisha after kitu imefanyika. Mtu anakuwa na vivid flashback, amekaa tu hivi anakumbuka hiyo siku venye kulikuwa kuna rusha tega sama tinga tinga tu ndio ilikuwa inabomoa. Unaona? Immediately anarudi hapo hapo. Alafu kuna time ni intrusive thoughts or images, yani uko kazi tu alafu tu hiyo thought inakuchapa tu, unapata uko deep in thoughts. Alafu kuna watu ambao walali, especially kama wenye waliweza ku experience the rape cases, you know, wenye walikuwa na chapo ama mtu mwenye lose their loved one, they find it hard to sleep because of that. Symbolic reminders of the trauma, yani kwa mfano kuna time, kuna wakati kama huo wakati wa maandamano kulikuwa kuna rusha tear gas. So unapata mtu anakumbuka tear gas ile siku alikuwa anabomoa, alikuwa anarusha tear gas. Yani ana imagine anakumbuka hiyo siku kuna bomolewa na kurushwa tear gas. The good thing about PTSD iko na mwisho because it's a trauma, si ati ni kitu ni permanent, it's something mental. Kwa therapy kuna aina mbili. kuna cognitive therapy inakuanga more unasikiza patient. Patient anakuja na kuelezea venye kulikuwa kunabomolewa. Kwanza kuna moja aliyemba alikuwa anapika ugali sasa. Hiyo saa tingatinga ilikuwa inakuja. Yaani each time anapika ugali anaanga tingatinga inakuwa inafuja. So unamsikiza tu. Hiyo ni cognitive therapy. So what we do ni we focus mainly na kusit together as a family. We sit together, we do have this one on one. Tunapata kila mtu chance ya kueleza their life imekuwa aje since we really want to understand them. So tukakam pia up na a few solutions how to raise money. Ukakuja na skills, tumekuja pia na skills ya kutengeneza beads, la tumejaribu kutengeneza baskets. We do now have solutions. And then also tumepatia vijana the youth platform. Tuliza organization kuna almost 2000 people training platform ambao wanaweza showcase their talents. Mmoja ni mwimbaji, you know, they showcase their talent. We do have actors there, tunapatia platform. They just come, you just express themselves in their hobby.
Unasikiza Ghetto FM.
Anaitwa B. Rehema, msikilizaji kutoka kwenye shirika la Tumaini, ambaye kidogo anajaribu kusaidia wale waathiriwa wa swala nzima la afya mbovu ya kiakili. Kulingana naye msikilizaji, kama mimi naye tumemsikia vizuri, anasema kwamba ukitaka kupunguza swala la afya mbaya ya kiakili, lazima uhakikishe kwamba unaengage into activities. Unafaa kuhakikisha kwamba unaengage into activities, you know. Activities kama tuseme, unaanza weka kile kibao ambacho unapenda. Unaweza fanya kitu ambacho unapenda. Una engage yourself into any activity. It's kwa ya kukunywa pombe. Hiyo si activity. It's kwa ya kukunywa. Manako, ukiunywa pombe, unakuwa unajiongezea msongo wa mawazo. Ukiunywa pombe, unakuwa unajiongezea stress. Manake, kesho utakosa pesa za kuenda kununua hiyo pombe, itakuwa kwaje. Kwa hivyo, activity sisemi kwamba uende ukunywe mvinyo. Nasema, unaweza ukaamua labda ukatembea. What makes you happy? Wengine wataniambia that is what makes me happy. Kunywa mvinyo ndio kitu ambacho kinanifanya mimi kuwa happy. No, try to avoid it. As much as kinakufanya kuwa happy, but now hapa you are considering your mental health, you know? Sasa kama kule kunio kutembea kuna kufanya unaweza uka stress zikashuka chini. Na vile vile amesema kwamba pia wameweza kutoa alternative activities za kuengage kama kushona mat, kushona viatu, baskets, kushona. Na hiyo pia inakipu mtu busy, anaweza kasahau. Na pia they have created employment opportunities kwa watu ambao ni wafanyi biashara na walipoteza capital yote, walipoteza mali zao, walipoteza vitu vyao, hawajui wataanza vipi. Na pia ametaja kuhusiana na alternative business ideas. Alternative business ideas. Msikilizaje, mimi nataka nikwambie hivi. Hauhitaji kukua na pesa nyingi ndio ufanye biashara. Hauhitaji kuwa na shamba, hauhitaji kuwa na nyumba ndio ufanye biashara. Siku hizi hata ukiwa, at least kama umejaliwa kukuwa na smartphone, at least kama umejaliwa kuwa na smartphone, si lazima ukuwe na pesa nyingi uanzishe stock, tuseme kwa mfano ya kuuza nguo, uanzishe stock mengi ya nguo ndio ukuwe kwamba unafanya biashara. Unaweza kuwa na 500 zako, nenda Gikomba. Mbona kuna nguo za 2020, 30, hata za 10 zipo, socks zipo. Alafu ingia pale kwenye mtandao wako, fungua platform yako ya kufanya biashara pale. Fanya biashara zako pale kwenye mtandao. Mahali ambapo unajua simu yako tu ikizima basi. Simu yako ukikosa basi, biashara imeisha. Lakini si lazima ukue na shamba, si lazima ukue na nyumba. Kuna wale ambao wamejaliwa kuwa na shamba, kuwa na mali pao pa kufanyia biashara, si neno. Lakini kwa kwao ambaye labda ulibomolewa, labda ulipoteza vitu vyako vingi, labda ulipoteza bidhaa zako, ukapoteza capital yako. Naelewa huu ni wakati mgumu kwako. Lakini just try to think of anything small, something small. You know, uwezi ukaanza kujenga nyumba alafu ukaanza kujenga na paa ya nyumba. Lazima uanzie chini kujenga msingi. Lazima uanzie pale chini kabisa, uende uchote maji, ulete bricks, you know, mchanga ukwe nao. Kwa hivyo kwako wewe kuanzisha tena ile biashara yako uliokuwa nayo kubwa, ile biashara uliokuwa nayo nzito, ile zile nguo ulizokuwa nazo nyingi, ile hoteli uliokuwa umeifungua vizuri, you need to start something small. Najua hata kabla ya kukua na hiyo biashara ambayo iliharibiwa during the ubomozi na during wakati wa maandamano, ulianzia mahali ndo ukafika mahali ambapo umefika leo. Sasa kwako wewe kuhakikisha kwamba unataka ufike pale, pia you need to set goals. Kama mfanyi biashara, anzia pale chini, but again make sure you are setting the goals. Una set goals zako. Unakuwa na maono yako. Unajiambia mimi by 2024 December nataka hii biashara yangu ikue imefika kiwango fulani. Lakini ukisema ukae pale chini uanze kuwaza, ulete taswira jinsi ubomozi ulivyofanyika, jinsi ulivyokuwa unabeba sufuria, jinsi nguo zako ziliharibiwa, jinsi sukuma zako zilimwagwa chini, jinsi nyanya zako zilimwagwa, jinsi vitu vyako pale kwenye supermarket vilibebwa. Hautakuwa unajisaidia. That is my think, my thought. Hautakuwa unajisaidia msikilizaji. Kitu ambacho unahitaji kufanya ni kusema okay, ishafanyika. What do I do? How do I rise again? That is the question. Yes, ilishafanyika. How do I rise from this place mpaka nifike hii ambayo nataka nikue, ama hii ambayo nilikuwa ndani? How do I rise again? Na kila mfanyi kazi, kila mfanyi biashara yoyote, lazima aanze biashara zake akijua kwamba I am a risk taker. Lazima ujue kwamba you are a risk taker. And anytime, any day, maybe business yako inaweza ikakollapse. How do you rise again? Biashara yako ikikatika leo, usikie vitu vyako havipo tena. How do you rise again? Ndio swali ambalo unafaa kuwa unajiuliza wakati huu msikilizaji. How do you rise again kama mfanyi biashara? Kwa hivyo ukiwa na hayo maswali matatu, ukiwa na hizo ambitions, ukiwa na goals, ukiwa umeset aside your principles za kugovern the way you work, the way you do your working, I tell you, hata biashara zako zikaharibiwa leo, bado utainuka tu. Bado utaanza, utaendelea tu kufanya kazi zako za kawaida. So make sure you start from somewhere. Hivyo ndo mimi naweza nikakwambia. Make sure you start from somewhere. Hawa wafanyabiashara wakubwa wakubwa unaoona kwenye mitandao, unaotembea unawaona, they started from somewhere. So lazima ukue ulianzia mahali ndo ufike katika mahali ambapo unataka ufike. And I tell you for sure, kama utaacha stress, manake mwingine amepiga simu akasema mimi niko na stress mpaka inabidi ninywe mvinyo, hiyo haitakusaidia. Kunywa mvinyo haitakusaidia hata siku moja, itakuongeza stress. Kwa hivyo kitu ambacho unafaa kufanya ni ujiite yourself meeting. Unajua kuna wakati ambapo unahitaji kujiita mkutano wako mwenyewe, ujiambie okay, biashara zangu ziliharibiwa, sawa. Okay, mali yangu ikaribiwa, sawa. Okay, nilikuwa na supermarket kubwa ikaribiwa, sawa. Cry it out, hata ikiwezekana lia, toa machozi, lia. Alafu ujiulize, sasa, what is the solution now? What do I do? Manaki ukibakia pale ukifikiria, ukibakia pale na trauma ikikumaliza, after all, ni wewe utateseka msikilizaji. Kwa hivyo usikue mgumu wa rise again. Usikue very shy, usikue very afraid ku rise again. Ndio kitu ambacho huwa kinasaidia mfanyi biashara yeyote yule. Najua ni uchungu. Najua kwamba sasa hivi wengi wanang'ang'ana kama vile mama Eunice amesema pale. Najua wengi wanangangana baada ya biashara zao kubomolewa. Lakini what I know is, ukikubali sasa, ujikubali useme ni sawa, ilisha happen. Manake hata nikiendelea kufikiria sitasaidika. What do I do? How do I rise again? How do I get something small? We have alternatives. Kama ulikuwa unauza nguo, unaweza ukaanza na kuuza njugu. Kama ulikuwa unauza mboga, unaweza ukaanza na kusuka. Ile talanda ambayo uko nayo, ukaanza nayo, ukasave. Paka sasa ikafika mahali, ukaanzisha tena biashara zingine. Lakini ukiwa pale unajililia, unasema, oh, unajua, oh, biashara zangu, sasa nitafanza nini? Mwisho wa siku utajipata taabani. Na mwisho wa siku utapata kwamba labda ile stress ulioanza nayo kidogo kidogo imeshakuwa kitu kikubwa. Imeshakuwa kitu kikubwa. Sawa sawa msikilizaji, tuendelea kuzungumza. Nambari yangu ya studio ni 0759679109, 0759679109.
Sikukuku kupata we mdoli, kwa ajili yangu Mungu amekushusha. Kitungua ndo ratha ya mtoli, ama nyama nyama kwenye sambusa. Kichubuni mzigo na toroli, hadi nguo inataka pasuka. Msupu mwenye macho ya goroi, rangi kama unaoga mafuta. Oh my, I don't lie, God know it's in my life. In your eyes, I don't lie, God know it's in my life. Wendo raya dunia banya, sikia my dear. Usije nikimbia tulia, mile niwe na wewe.
Sisemi
nabaki na kuna kuna, mama sisemi nabaki na jimumunya.
Sisemi
nabaki na kuna kuna,
Ghetto FM.
Mama sisemi nabaki na jimumunya.
Allow me touch you, baby, oh. Allow me kiss you, oh. Allow me touch you, baby, oh. Allow me kiss you, yeah. Toto jojo, umeumoka umbika. Shavu jojo, mwenzako na malizika. Hauna nyodo, kwa kwangu ndo malaika. Usilete zogo, mwenzako watanizika. Oh my, I don't lie, God, you know you changed my life. In your eyes, I don't lie, God, you know you changed my life. Oh my, I don't lie, God, you know you changed my life. In your eyes, I don't lie, God, you know you changed my life. Mama sisemi nabaki na kimumunya.
Sisemi
nabaki na kuna kuna. Mama sisemi nabaki na kimumunya.
Unasikiza Ghetto FM.
Anaitwa Willy Paul, eh? Anamshirikisha Rayvanny msikilizaji, kibao kikiwa hiyo ndo jina kibao bwana. Hivi tunaelekea kukamilisha kamilisha msikilizaji. Awamu ya tatu ya mpango wa hip hop
eh.
Lakini memlambisha, ananambia chumbeza. Tena nikizidisha, ananambia koleza. Nikitaka kusitisha, ananambia ongeza. Japo imethibitishwa, ila itampoteza.
Mimi nataka nikuage msikilizaji. Nakumbuka kama wewe ni mfanyi biashara ambaye ulibomolewa, kumbuka tumesema kwamba stressi na trauma na depression na pressure hakuna kitu ambacho itasaidia, bali kukuongezea tu. Kwa hivyo don't be afraid to rise again. You can start from somewhere. Najua unaweza ukaanzia mahali hata kama ni padogo. No matter how small it is, unaweza ukaanzia mahali. Tupatane tena inshallah majaliwa yake Mwenyezi Mungu.
Nampatia sugar sukari, nampatia
na kilianja.